Yakubu surawol nayaɓol. Ko waddata haure e yeddo tirki hakkunde moɗon? Na sunoji ko nidoji e ɓerɗe moɗon waddata ɗum? On giɗi goɗɗum, on keɓata ɗum, ngam non on gaɗa war hore. On godi suno fi ɗum on je'ayi, amma on keɓata ɗum. Kanjum waɗi on kaɓa on geddotira. On galana ngam on toraki Allah. On toro on keɓata, ngam on tororo numoji kalluɗi. On giɗi majjinon ko keɓɗon dow nanki belɗum ɓalli moɗon. On nyamoɓe amana. On anda waduki higaku e duniyaru ɗum wanyuki Allah. Ngam non fu cuɓuɗo wada higaku e duniyaru, o wartiri hore mako ganyu Allah. Ko on kammi e mere ayare wi'i, Allah e wodi lawliru dow yonki ki o waɗi nder meɗen, amma Allah e ɓeyda walluki en. Kanjum waɗi ayare wi'i, Allah wanyi goduɓe mangu hore, amma emo walla lesnuɓe ko'e. Ngam non lesne ko'e moɗon ngaɗon ko Allah wi'i. Ganye kuɗe sheɗan, kanko bo o doggay on. Ɓaddo e haade Allah, kanko ma o ɓaddoto haade moɗon. Onon gaɗoɓe hakke, mo'ine jonde moɗon, laaɓine ɓerɗe moɗon, onon goduɓe ɓerɗe ɗiɗi. Nganne, ngulle, mboye. Ngailite jaleɗe moɗon ngarta bojji. Nanuki belɗum moɗon warta shiya nanki belɗum. Lesnine ko'e moɗon yeso jomirawo, kanko bo o mawninay on. Bandiraɓe, to on metindir haalaji kalluɗi, ngam fu metuɗo haala kalluka dow bandirawo muɗum, ko yowanimo ko boɗa, meti haala kalluka dow doka Allah wonɗon. Yowani ɗum ko woɗa, amma ta yowani doka Allah ko boɗa, a warti mo tokkataka jowanowoka ko boɗa. Allah tan woni kokkowo doka e gaɗowo kiita, kanko tan woni bawayɗo hisnuki e halkuki. Amma an a moye nde jowanta bandirawo maɗa ko woɗa? Naneyan onon wi'oɓe, hande ko jango min jahay ndi'i gariri, ko ndin ton min gaɗa ndungu go'o ton min gaɗa lumo min keɓa sheede. Rabo on anda ko wangata jango, no yonki moɗon wa'i. Yonki moɗon e nandi e shurka wangoha ngam sharel seɗɗa, gaɗa ɗon ka majjita. Seini mbi on, to jomirawo jaɓi yari yonki, min gaɗay ɗum e ɗum ɗa'e. Amma raɗɗum joni nder mauninki ko'e moɗon on mantito. Fu iri kinɗon mantitaki ki kalluki, ngam non fu anduɗo ko hani waɗa, amma o waɗayi ɗum, o waɗi hakke.